Olumya abangi eyo nvumya abangi abatwogerako kati tuwalanwa bangi bintu by'omukwano nakuwate ndo omutima gugukweka oguwonye katemba ku lw'omukwano gwonsirika ebinnuma bikirako entunuka ekituwalanya wamyuka yona gyoyita baleka abeepika nayagalaku omumerika omumerika ne bwe banvuma nze no sirika nze mwana w'omufirika nayagalaku omumerika omumerika ne bwe banvuma nze na sirika nze mwana w'omufirika tewiibala munange omwana w'omufirika tebwabeera tewiibala munange anakwatako mukubye ejjinja tewiibala munange omwana w'omufirika tebwabeera tewiibala munange anakwatako mukubye ejjinja abexi runs another repeats tebakubye endima banyiza nnyo nze nasanyuka nnyo lwe nakulaba gwe yakayakanye mu kateteeyi okiraka amata wazalibwa ani omulungi kalala omulungi kalala osingira ne apo omubibala mama if your love is a destiny then I said to me your cool destination if your love is a route to hell then I got no way out of your love oh sina nza wichipira muma sina nza wichipira muma yagala kwa manyo mukwano amanyo mukwano yagala kwa omumerika omumerika nebwe banvuma nze no sirika nze mwana w'omufirika yagala kwa omumerika omumerika ne bwe banvuma nze na sirika nze mwana w'omufirika tewiibala munange omwana w'omufirika tebwabeera tewiibala munange anakwatako mukubye ejjinja tewiibala munange omwana w'omufirika tebwabeera tewiibala munange anakwatako mukubye ejjinja nze mwana w'omufirika nze mwana w'omufirika nze mwana w'omufirika nayagala mu Amerika nze mwana w'omufirika nze mwana w'omufirika nze mwana w'omufirika nayagala mu Amerika.
Uncle, there are beats killing the beat.